baba mamba le babela mukuzala uza mama weka boyali akuzala abasawo mudwaliro bamukulisa omwana tekuliko omwana nayo zadde kabiji manye akana kokayaye mama kegendereze wachuka buchusi wete walimu yaye yadde watonde wa mchifana nyiche mukama kulinze koma wo Kabazanye negenda mubanga nepalireyo nganyini yo munyivu baluni elemede mubanga bajiwa kasera luboro nekoma okunsi kubanga banyivu nebajija momukayona kale nawe bojo mukama yakuwa omuka wosebe watukeno Ole mera muchibi olinga baluni Duli bolo no guambu wena Koma weka Mbagwe koma omangu Sitania kuteza magwa Tayagalo komewe wa mwe Tayagalo chuke Ayagalo fireyo muchibi Bebyo byo ulira Maulire bye gawandika Pasta ya kutakana Owe jindi ya pie sente Ono ya kuze chuma Omulala polise munonya Golo no sanyuka Kato chuma nyoyo ngera kubula Fe yesu wafe Takwatanga kukana Katonda wafono Polisi temunonya Wabula ya jinonya Ayakale chuke yene Katikwe wera bidente kanisa lidwaliro lyabalwadde waliwo betujanja bobobi abalala tubajanja babukaba abalwadde baffe abamute banaona muba mujanja babukaba okuwulira yakutakana atete mugobe nyini dwaliro yagana yachatula lunye buli omu mumuleke ajenga bwali bamalaya mujeka Omulwadde ye yetaaga omusawo Kati manya twali balwadde naffe twawona Komawo, komawo, weka Neboba n'abasajja bangi nga tumanyi mutuufu yani Oyo wala jikonywa embwano otuuko giyite embwa Owenzi bwakwata w'enjogerero bwongo bwakyuka Bw'olaba embuzi ku luguudo bwongo bw'obugambo oyo mukazi yajja Ebintu byakyuka naye komaweeko bulamu buterere Komawo mukama akwetaaga ebibi byo Byonna byerabidde mukwano komawo Oh 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 ebibi byo Byonna byerabidde mbakwe komaweka komaweka Omusajja tajeba kakola mwe Teri agenda mulako bamukube empise wonyo kaba Jangu n'obwenzi bwo unawonere no mukanisa Teri agenda mudwaliro nasaba bamujanja bobubi Jangu n'obubi bwo empise zibunya ziri eno Jangu n'esiriti zo ensonyi zinadda mpola mpola Jangu n'akajanja ko kanawonere no mukanisa Jangu n'amayembe go Yesu anakuwonye mpanwa Jangu n'esirimu emiko jeje jituwonye ndwadde Jira mumminiso ensonyi zinadda mpola mpola Jangu n'obwenzi go mpola mpola
www.mp3ugandanmusic.com